waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo doorasho kale oo federaal ah ay ka dhacayso dalkan Australia sannadkan, waxaa jira tallaabooyin ay tahay inaad qaado ka hor inta aadan codkaaga markii ugu horreysay dhiiban. waxaa jira macluumaad badan oo kaa caawin kara sida aad isu diiwaangelin lahayd si aad u codayso oo aad codkaaga uga dhiibato mustaqbalka dalkeenna. doorashada federaalka waa fursad aad fikraddaada uga dhiibato dalkan adoo u codaynaya cidda dowladda ka noqonaysa markaasi dalkan Australia. doorashadan waxaa la qabtaa saddexdii sanaba mar. Evan Aiken Smith waa afhayeenka guddiga doorashada Australia oo AEC loo soo gaabiyo. wuxuu sheegay in ka hor inta aadan codayn ay tahay inaad buuxiso shuruudo lagaaga baahan yahay.
Anybody who is an Australian citizen and is over the age of 18 is eligible to enroll.
qof kasta oo muwaadin Australian ah oo da'diisu ka weyntahay 18 sano xaq ayuu u leeyahay inuu codeeyo. laakiin marka hore waa inaad isdiiwaan geliso si aad u codeyso. markii maalinta doorashada lagu dhawaaqo, waqti kama dambaysa ayaa loo qabtaa dadku inay isdiiwaan geliyaan oo aad iska diiwaan geliso cinwaanka ama adreeska saxda ah ee aad degan tahay. laakiin inaad sugto inta waqtiga doorashada lagu dhawaaqayo ma aha. haddeer ayaad isa sii diiwaan gelin kartaa iyadoo aan lagu dhawaaqin waqtiga doorashada. online ayaad si sahlan ugu samayn kartaa adoo booqanaya aec.gov.au. xataa moobaalkaaga ayaad ka samayn kartaa ama ka buuxin kartaa foomka, ayuu yiri. codayntu ma aha oo keliya xaquuq, ee dalkan Australia qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo waa uu ku khasban yahay inuu codeeyo. Kath Gleeson oo ah ku-xigeenada guddiga doorashada ayaa sheegtay inay dadkaas ku jiraan muwaadiniinta cusub ee Australia oo 18 sano ka weyn oo ay ula jeedo dadka dhalashada Australia dhowaan qaatay.
Enrolling to vote is compulsory in Australia, as is voting in elections.
inaad isdiiwaan geliso oo aad codaysaa waa qasab dalkan Australia, oo inaad codkaaga ka dhiibato doorashada waa qasab. waxaad si hore isu sii diiwaan gelin kartaa marka aad 16 sano jirsato si aad diyaar u tahay marka aad 18 sano gaarto. caadiyan hal toddobaad ayaad haysataa marka maalinta doorashada lagu dhawaaqo inaad diiwaan gasho. haddii aadan hubin inaad hore ugu jirtay diiwaanka, waxaad ka ogaan kartaa aec.gov.au ama waxaad wici kartaa lambarka 13236. isdiiwaangelintu waa wax sahlan, dhowr siyaalood oo kala duwan ayaana loo samayn karaa sida Ms. Gleeson ay sharaxayso.
You can fill out a paper enrollment form if you don't have access to the internet, but if you do have access to the internet.
waxaad buuxin kartaa form warqad ah oo diiwaangelin ah haddii aadan internet haysan. laakiin haddii aad internet haysato, website-ka runtii waxaa ka buuxa macluumaad badan oo luqado kala duwan ku qoran oo si sahlan ayaad halkaas foomka ugu buuxin kartaa. foomka warqadda diiwaangelinta waxaa laga heli karaa xafiisyada AEC-da ama waxaad wici kartaa oo ka codsan kartaa 13236. foomka diiwaangelintu wuxuu u baahan yahay inaad haysato waraaqaha aqoonsiga. marka diyaar la noqo dukumiintigaaga aqoonsiga marka aad internetka iska diiwaangelinayso, lagaama sarrabo inaad dukumiintiyadaas laftigooda geliso online-ka.
Proof of identity can take a couple of different forms and there is more information and
caddeynta aqoonsigu dhowr nooc ayay noqon kartaa. waxaa jira macluumaad dheeraad ah oo ku qoran luqado kala duwan oo website-ka laga heli karo. dadka intooda badan waxay isticmaalaan laysanka gaariga, laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa baasaboor ama Medicare kaarkaaga. haddii aadan haysan aqoonsiyadaas, waxaad isticmaali kartaa markhaati oo noqonaya qof ku yaqaana oo ka diiwaan gashan diiwaanka codbixinta qaran oo xaqiijin kara haybtaada ama qofka aad tahay. muwaadiniinta cusub ayaa sidoo kale laga rabaa shahaadadooda dhalashada marka ay isdiiwaan gelinayaan. Haddii aadan waraaqo aqoonsiya haysan ama ay kaa lumeen, waxaa lagama maarmaan ah inaad waqti hore sii codsato waraaqahaasi, maadaama ay waqti dheer qaadan karaan in lagu sameeyo. Iyadoo hadba ku xiran gobolka aad degan tahay, mararka qaar waxay qaadan kartaa 4 toddobaad. Marka diiwaanka doorashada aad gasho, waxaad ku codayn kartaa doorashooyinka federaalka, gobolka iyo kuwa gola deegaanada. Waana sababta ay muhiim u tahay in mar walba macluumaadkaagu ay sax yihiin, oo matalan haddii aad meel ka guurto, meel kala degto, aad markaasi u sheegto AEC-da. Waxaan dadka u dirnaa xasuusin haddii aan helno macluumaad ah in qofku guuray, tusaale ahaan. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in mar kasta oo aad guri ka guurto ama aad adreeska beddesho, aad isticmaasho foomka onlineka ah intaad booqato aec.gov.au. qof kasta oo dhowaan noqday muwaadin Australiana waa inuu ku kalsoonaadaa inuu isdiiwaan geliyo marka ugu horreysa oo uu xaq u yeesho. Xusuusnoona, codkaaga waa la xisaabinayaa qofkaad doontidba aha u eh. Websiteka AEC waxaa ku jira habraacyada qofka xaqa u leh inuu codeeyo iyo sida laysu diiwaan geliyo oo ku turjuman luqadaada. Waxaa sidoo kale ay bixiyaan adeegyo turjubaan. Sidoo kale waxaa ku jira qoraallo ku qoran af Ingiliish aad u sahlan oo aad u fudud iyo muuqaallo. Migrant Resource Centers iyo adeegyo kale oo lagu taageero dadka soo galootiga ayaa sidoo kale dadka markii ugu horreysay codaynaya ka caawiya isdiiwaangelinta. Inaad ku codayso dalkan Australia waa qasab, haddii aad codayn weydana qofka waa la ganaaxayaa. Ka sokow in codku khasab yahay, waxaa mudan in la xasuusnaado in haddii aadan codayn, aad gafayso inaad fikraddaada ka dhiibato mustaqbalka dalkan, sida uu sheegayo Mr. Aiken Smith.
So if you're new to Australia, you're a new citizen, make sure you jump on the electoral roll. You get to have your say.
Marka haddii aad Australia ku cusub tahay oo aad dhowaan dhalashada qaadatay, hubi inaad markiiba isdiiwaan geliso. Waa inaad codkaaga dhiibato, aadna xaqiijiso in codayntu si fudud ay u dhacdo. Booqo website-ka aec.gov.au ama waxaad booqan kartaa xafiisyada AEC-da si aad isu diiwaan geliso oo aad u codayn karto marka la gaaro doorashada federaalka ee sanadkan 2025. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.